izikhronike zesibili isahluko 28 verse 1. U-Ahaz wayeneminyaka engamashumi amabili ekuqaleni kwakhe ukubusa. Wabusa iminyaka eyishumi nesithupha eJerusalema, akenzanga okulungile emehlweni kaJehova njengoDavide uyise. Verse 2. Kepha wahamba ngezindlela zamakhosi akwa-Israyeli, wenzela oBhali izithombe ezibunjiweyo. Verse 3. Washisa impepho esigodini sendodana kaHinomu, washisa abantwana bakhe emlilweni njengezinengiso zabezizwe uJehova abagxosha phambi kwabantwana bakwa-Israyeli. Verse 4. Wahlaba washisa impepho ezindaweni eziphakemeyo nasemagqumeni naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza.
Verse 5. UJehova uNkulunkulu wakhe wayesemnikele esandleni senkosi yase-Aram, bamshaya bathumba kuye isiqhuku esikhulu sabathunjwa babayisa eDamaseku. Naye wanikelwa esandleni senkosi yakwa-Israyeli eyamshaya ngokushaya okukhulu.
Verse 6. Ngokuba uPheka indodana kaRemaliya wabulala kwaJuda izinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili ngalusuku lunye, bonke bengamadoda anamandla ngoba babeshiyile uJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 7. UZikiri iqhawe laka-Efrayimi wabulala uMahaseya indodana yenkosi no-Azirikamu umbusi wedlu no-Elikana owelama inkosi. Verse 8. Abantwana bakwa-Israyeli bathumba kubafowabo ezinkulungwane engamakhulu amabili abesifazane namadodana namadodakazi, besusa kubo nempango eningi beyisa impango eSamariya. Verse 9. Kepha kwakukhona lapho umprofethi kaJehova ogama lakhe lalingu-Odedi, waphuma ukuhlangabeza impi eyayiza eSamariya. Wathi kubo, bhekani ngokuba uJehova uNkulunkulu wawoyihlo wayethukuthelele uJuda wabanikela esandleni senu, kepha nina nibabulele ngokufutha okufinyelele nasezulwini. Verse 10. Manje-ke nithi niyakunyathela phansi abantwana bakaJuda nabaseJerusalema babe izigqila nezigqilakazi zenu, kepha aniyukuba necala kuJehova uNkulunkulu wenu ngalokho kuphela na? Verse 11. Ngalokho ngizweni, nibuyisa abathunjwa enibathumbile kubafowenu, ngokuba ulaka olushisayo lukaJehova luphezu kwenu. Verse 12. Kwase kusuma bezinhloko zabantwana bakwa-Efrayimi u-Azariya indodana kaJohanani, noBerekiya indodana kaMeshilemoti, noJehizikiya indodana kaShalumi, no-Amasa indodana kaHadilayi bamelana nabaphuma empini. Verse 13. Bathi kubo, ningabangenisi abathunjwa lapha, ngokuba nicabanga okuya kuba yicala lethu kuJehova ukuba kwenezele ezonweni zethu nasecaleni lwethu, ngokuba icala lethu selilikhulu namanje ulaka olushisayo luphezu kuka-Israyeli. Verse 14. Abahlomileyo base bebashiya abathunjwa nempango phambi kwezikhulu nebandla lonke.
Verse 15. Namadoda abizwe ngamagama esesukuma abathatha abathunjwa abembathisa impango bonke ababehambaze, abembathisa, abafaka isicathulo, abapha ukudla, abaphuzisa, abagcoba, abakhweza ezimbongolweni bonke ababebuthakathaka, abayisa eJerikho umuzi wamasundu kubafowabo ayesebuyela eSamariya.
Verse 16. Ngaleso sikhathi inkosi u-Ahazi yathumela emakhosini ase-Asiriya ukuba ayisize. Verse 17. Ngoba phezu kwakho konke babefikile abakwa-Idomi bashaya uJuda bathumba bathunjwa. Verse 18. NamaFilisti ayengenele imizi yasehlanzeni neyaseningizimu yakwaJuda athatha iBhethi-Shemeshi ne-Ajaloni neGederoti neSoko kanye nemizana yalo neThimna nemizana yalo neGimizo nemizana yalo ahlala khona. Verse 19. ngokuba uJehova wathobisa uJuda ngenxa ka-Ahazi inkosi yakwa-Israyeli, ngokuba wayehlubulundile kwaJuda waphambuka nokuphambuka kuJehova. Verse 20, wayesefika kuye uThiligathi Philineseri inkosi yase-Asiriya, wamhlupha akamqinisanga. Verse 21, ngokuba u-Ahazi wapha ngayindlu kaJehova nendlu yenkosi nezikhulu, wakunika inkosi yase-Asiriya, kepha akumsizanga. Verse 22, ngesikhathi sokuhlupheka kwakhe, waqhubeka ekuphambukeni kuJehova, yona leyo nkosi u-Ahazi. Verse 23, wahlabela onkulunkulu baseDamaseku ababemshayile, wathi, ngokuba onkulunkulu bamakhosi ase-Aram bawasiza, ngiyakubahlabela ukuba bangisize nami. Kepha baba isikhubekiso kuye nakuye wonke u-Israyeli.
Verse 24, u-Ahazi waqoqa izinto zendlu kaNkulunkulu, wazihlahlela izinto zendlu kaNkulunkulu, wavala izivalo zendlu kaJehova, wazenzela ama-athari emagumbini wonke aseJerusalema.
Verse 25, nakuyo yonke imizi yakwaJuda, imizi ngemizi wenza izindawo eziphakemezo kuba ashisele abanye onkulunkulu impepho, wamcunula uJehova uNkulunkulu wawoyise. Verse 26, ezinye izindaba zakhe nazo zonke izindlela zakhe ezokuqala nezokugcina bekazilotshiwe encwadini yamakhosi akwaJuda nakwa-Israyeli. Verse 27, u-Ahazi wayeselala koyise, bambela emzini iJerusalema ngokuba abamyisanga emathuneni amakhosi akwa-Israyeli. UHezekiya indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.